Hola.
Nada.
Maxaa ku jiray?
Eh?
Ii birba iyada oo ii furan. Yaa lacag intii lagu soo tuuray baan sirteedii garan waayay.
Ii birma leedahay, ii sahlanay. Qaybta ii sahlan.
Yeah. Yeah.
Ii sahlanaa, ii birta waa baaxay.
Ii birma tii.
Xarunta dhatay yaa, anaga ii sahlanaa. Isku xarun.
Yeah.